Kesemafonin senada orang yang view evan orang mau view itu entah orang naik sahaja raja kasut jiran. Antar bank kan ujian saya sahaja kerja ini tentang itu. Kepentu ni tahu, betapa jadi tidak terbatas di dalam sedih itu. Asalalah itu dia dah.
Egi terbang sahaja indra tanam guraci. Amerika godani Minnesota tarik polis itu lubu dah biasa itu. Nama herir bayat ini. Lubung guraca bela syam itu. Nama cipta walikit terjadi itu. Walikit semua dubat cuci jerfal mufijer. Abu tu orang nanti bulcho itu dulu akan garabumma nimba netolchan. Yohan nam garabum fatanjaran le sodu sani bubu kisah kagarisa khana ludi bujiran. Abu tu orang nanti bulcho itu nene. Kesumat tu yuta barhum tokof ribisat deti fijatami tokof ya barhum tokof ribisat deti fijatami. Shani kes orang Amerika. American fulala mabbaate garbumman baduuf badumman leefi den gamsuni argan irra tollolan Mariama Diallo Nwerk jalan nenutim
Richmond Virginia keessa tiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru siidaaleen kun namoota Amerika Confederationiin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa sibiilotaa sana kanneen qabsaaniif yaadannoof dhaabbate Dr. Lopez Matthew waltaa qorannoo yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti
The fact that it's been over almost 200 years since the industry
gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra gara jabina poolisootaa walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra Siidaaleen kun mallattoo waan darbee akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa. Sababiin isaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru. Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Profeesar Saaraa Beetham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyalen United States gama kibba hedun siidaale kana gamo mana murti sani bira qabu fannisani nama jesu kan ilaalen seena jiru yero yaaddu namni yero baaye butame fudatame yakkalalti sobaratti gaggeeffame midda heddu turaga kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti dhata qabu arguudhi sun indandaam olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan magaalaa Washington keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu kan jeneraal Albert Pike kuffisuuf olii gad jedhu raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbee jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbee xumura aangawuun siidaa tokko jissan. Decatur Georgia keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru. Kun injifannoo ummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahomaa keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaa leellisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan. Siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa kata'an Roy Blunt Missouri irraa deemokiraatonni seneeta keessa jiran Corey Brokeriif Charles Schumer biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuuldura jiru haa diigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan.
The continued presence of these statues in the halls
Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuufi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu.
I think that today's
akka yaadu tarkaanfii naaf fudhanna. waligaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree United States keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12. Yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Biyyoofaan Oromoo Naayilsaat Biyyoo 24 irraa fi metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jecha nuun hojjettoota Biyyoofaan Oromoo illee nagammaallee manuma hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masrii fi Itoophiyaan hidha Abbaayyaa irratti afaan wal ta'uu jiran. Abbaayyaan kunniin akka iyyuu seenaaf aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan moggaas laga Abbaayyaatii fi lageen Abbaayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinnet. Nakkoor malkaa dubbisa.
Abbaayyaa jechuun lagee laga tokko miti Abbaayyaa lageenidha. Abbaayyaa innis dandeenya lagni isaa garuu Oromoon maqaan mormor jedhuun ni beeku. Lagni kuni wallagga keessaati ka'umsi isaa. Tulluu maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cooman keessa jira. Cooman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achii yoo haa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbaayyii coomanii keessaati inni ka'u. Achi keessaa waan ka'uuf Abbaayyaa. Jechuu dandeenya. Garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalatee immoo lageen mormor jedhama. Eddee lattii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga naasilii jedhama. Afaan Amiraamitti afaan Oromoo ta'uu mala yaa'an jedhu jira. Bakkee dhahiitiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormor yookaan Abbaayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Kan wallagga dhukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo bifa Itoophiyaa kanarratti kan ilaalla jiru bishaan baay'ee amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti cehu. Malkaa 12 jijjiirraa ta'e yookaan laga naahilii jedha. Irreeffatanii malee ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee fayyadamu kanadha. Horiitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura kan beekamu amma karaa buduruu waan ittiin ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliizii lama fakkeessanii Erkiil Chaarlis Baawuden namni jedhamu achirraan ce'ee faayidaatti aanee. Amma isaaniin malkaa mijuu jedhaman dhammuu har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan itti. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaatti weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa laga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorrisa eebantuu keessaatti.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbaayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaatti fincaa'an mataa isaa. Bishaanii 26 achuma fincaan isaati inni ka'u. Hojjettuuwwan 37 kan ka'u jira. Kan laga amartii jira. Lagni nashee jira. Garuu dakatti kan dhiyeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiyeessaa madaansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaanii lubbaa borii fi wallagga lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Aseetti hangari immoo bishaan 132 dha. Aanaa harooli immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Baabiyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisuu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasisee kana dhagaa mormoriin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii ni gunguu malee kan jedhu isa gaarii sarratti mormor kan jedhameeru.
Mee maal irraa kaa'amee akkas jedhameera?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a. Malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raahan ka'an jechuudha. Yeroo kibba jennu Abbaayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii umbaraa keessa jechuudha. Laga banas kan jedhamu jira. Lagdi balas suni aanaa mana duraa fiksaatti inni jiru wal qabatee baay'ee balfa guddatee jenni so. Kan shawaarra maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi gudar bishaan 16 bishaan gudar kuni tulluu jibaatti jalaa kan ka'u. Tulluu jibaatti jalaa hanga ani bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma akka hawaasni gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba jirti. Achirraan dhufu jechuudha shawaa keessaan dhufu. Bishaan ajaa ta'eeti otuma gara wallaggaa dhasiin dhufiin achitti dabalama jechuudha. Mormoriin jechuudha. Jimbiitti kaasee amma dammidoolloo kan jiran bishaan baay'eedha isaan aanaa irra keessaa kaanee jechuudha. Ilbaa wal keessaatti itti dabalamanii aan akka bishaan soorfaa, bishaan giiroofaa, bishaan baroo qalxaafaa sirriitti hin barreeffamne amma yuu isaan amma kana keessa hin jiran isaan. Isaanii qobaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormor kallattii sadiin inni bahu.
Obbo Chaarlis, laggeen kun jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni gahee isaan gumaachaa turan? Tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates?
Bishaan kun dhiibbaa isaarraa waasaa turre caalaa kenya bi hangari no hudatte akiratti da han demo ni bae na makubata ni jirani kusuma kudan akiratti ni gabe sanga jiru e bishan jalli si amaya yun ta imale umat ira fayada mai to da misomni konna hamotu male akiratti ta bate pure hangari si de sara si rodor gi bae gudu gudda da misomni konna soni hangari si sai jirang mp ka yang kana sabai bachu tin ni male ngi usure wani sa kana fi de sammo yero amma kana domni shonkara adada gabe pamwa jira kala garati amma gabare sirratti domni shonkara fi jira yang kuni bae durita se nan ni itti gargara ma tore fi kana dadda hujja ta mai dari kana maya kana fi ummati gama gama durati amma kana wal si ke namni wal si kun dan dawture wal si ke ti amma nano bisan angari wo fudatte nan te gabae mun tun kun su gudana go dan mufi bate mukiyo dabate wan sirai gonwate gara kundurati e bisan sanati si ke ti gran namni mali terile jira wara terira wajji su san su kana beka bisan dira apagati obnamni amma makada e mukada buru kambar basi su ta usa kana da amma yero amma kana baina nan ummatati lafti wani ta wutin ni fa wutin kan ka e nan mu bisan matti fike jira kana ku bisan kana da timo di ba ka bai cuda kana to ko siro nan lu nan miski ba ga jira bisan kana ta mal ta ba ba to ri ti bike to e bu ka ka bu ba hana ga ti jira ma do dan nan mata ka ti lafti di hundu ma mata bisani investment ti mal 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 nan de kun ka ta mi wan ta e fi rakina gudda nan ni ka mali fi investment ti suni kun ta la ka duka ka bai cuka ba bisan duka wal ka bai cuka ba bisan injiru tanani muktinjiru tanani mo bisaninjiru ki mukti bisan wal kabata da bosonni suni e gamu kaba gamni gamani ta e gamu barbaki sada kana mu kada abun ba e barbaki sada tutuba na marra mo rafa ge sun barbaki sada bisan yan zai
iro amma kana biyatin ida harum sa gudicha abayya jadan hidu da fo gudu tika te gogo tokurnan darbani fitatta fingo da mati kanjiru ki icha bisanin gutu gutu dawo wajjul kabate biyo ta ullaw jin kana ka gipsi fi sudani ujin wal falmi tikanjirtu biyatini ala kamin ilal maltu godamu qabajet
dimiji mabalmi kasun tuntane damtoko yan biyatati gargaramun kuni international law kesatiza ta domestic law kesatti kuni ande garamede namni ejunu ba namu abbiyatu biyatarati biyan sarati an barbade ditafi kana fi wannan walga wannan magafaki sun gutun kuni si ya cuta bani fi bisan sun mo yo gutame idani biyu bari da tokofa lolan wanta dadda tak kunna ol bahe akasani ni ni ta ya da mafa kunna sanafi wan kidame kunu si bisan san daga tin goda ma wanta da isani kin gargara mane sa wani ko hallo lati yesu mi ci
tare kamin to ural ga tattani ya ci
karora ka batani jiru yo jitani e de kun kun ti da ma din kun tura wa de woda itumo bufu male wa anta miran jiru itumo bufu ni wa anta sana butu da bisan ci sana butu da kuma tana no jiru fa ya da mata da wanda te ta ci ci fi le hum na wanda te
tumura ratti wa ya kitaba ke sanu wallaga da ce banti bisani afan ingilizi tin wallaga da wata tower of western ethiopia jadu gawab sati natima imali fiyo metansiyo nage sani elgad amachu barbadani siyo jira techuma
wallaga zawtar tower of western ethiopia yede anin bare fudande bi amma bian baeni aske sakawu wain san kana mo begamu baba lati addagati biye bishani somti tati demu ci jolishi mo biuma fratina na karakkande da di ani barbadu garu wallaga zawtar tower of western yani barrete samo du warri afan wajjun dande ni akaw gadani wallaga gacce banti bishani anje es warri afan sani du adatani ni mata jadatan wan daga namata sani ko jira ole biya ni kuada umata ni kuada anille barrete samba agare dudu bage sani ni jiru yu kana le ila je ko din arga ye sani kana ma yero ga wajjuda male ba en amma kitaba abu samia furdu le barrete ma wori tan abe male kana wanda te hi san kana da namni wori kabe nya wuto no matan si wuto no gargare kuma tar har ka oshi kana da rakini ko
heddu gala to ma
kana lega moji borana tana mi amalle bisan barbada aga kilometri kudani shani oliya guyat akore la fajadut networking bisan borana jadani tingan kudani wai tindura jalga mantan le namalle kuma dada bidbu ta te taftejen galmo da wuti tor la fati fi biro bisan godina khisalle nam da dubise kuna
godinni borana masra ko bisan nugati qabu himfuram ne jir jiratun sagale amerika fi adisani kennan kesuma anu tingan moji gudna borana warina kaguchi das wacille moyale bikane dun hankina bishan dugati kabu jechun sidubatu borudirma jirata kunna borona ana gutiti
bisani injirani be bisalla injirani rakko bisani ummate kilometri kudanfa kudani champa ka deme warabas bisan ulla kaysa tajajili motumman gore bisan galan to kolle injirani arolle injiku bisa roba gwar igu banki amin bisana robu bisan dimo fakilon isincan bisana sana ri
bersisana na gucci akajiratu yeme kuni bisan qarfin biten lergechun rakisato dubeta
qarfin tabitan yo jiratan isila rakko yun kabu bisani kha qarfin bidan len jiran nanno kenna simalera kom bisani gucci fakena motumani indare agar gucci takan bisani narkitu yale projectin bisulle na dogal mingaini ote karuma tahya gamma toni ittiingal mbeete ummati rata jaajilam to kolleen inji
obbo faisa ta shome jirata anami oti isanis wan mor fakkata dubbatu
bishan dugati enjiyon gara gara sitte jacha turte bagare ne kilometri ga kilometri shani ko denne are da waraba ne fayyadanna no wale magala da fayyadanna jirru magala ke sanno sana nami bitach fayyadanna da homo are dan badera kilometri shani on demani dufani khati tar jarkento kubri kudan indi kacha khati tar fayyadanna jir anan gamoji ke sa kona kana gucci atato anat asi atato wajile atato rakom bisanu kuma godin kenati gafidi misoma guddanu ko rakom guddanu mate ga godin kenata je to kofan bisani
tabin sibisani kun boranati jiratu tagame dummide ke suma gurnichi gurne kille sega moji ka boante fi warra orsi sebulu ratti dibba fi duinafne dr kasim galgalo hogana kabenye bele da gudna boranati bisan dabamun orsi sebele da gudnicha akami dajiru sagale amerika timani jiru
bishan godi morana honni hori ko haso santeinu ibin namati rako gawa bishan dubati namatu rako jima gawa kunamo ega hanamatu rako farako gawa te gama hori dinamora konsuni walgawa tuedu jiraachu danda bishan sila hori dugu danda ibin nami dugeti ni walsamun jirti jiraachu danda quality ko santeinu walinga in summa bishani tu nama hori le ratra ko anjirufi kana raha wali obishi dela daga bulaj trivin rakko bisani ki zero mara warani haun jiftin jira
dr kasim wajir risani rakko jira tuni kaban kana furu wajira kabini bisani binar jigur na borna fi qamule kan wali nujita jira chus eran jiru abwa koliban ogana wajira kabini misom bisani fi energy jigur na borna ti rakko bisan ugati ka gudem borna duguma ka jiru mirkane su
rakko bisan ugati godin borna ke satti baaye jira godini borana kumbe kama godin gamoji sausi sebulati osi sebulana ammo ori osi facho fi marra bishan barbati sa bishan ammo nanno gamoji kanatti bisbar badamu nafani agbar badamu sukulkulin badamu nargachu rakoda kana walkabata ammo godin di echero bayyam hombelle ni bonan olan wani ni damatu refi rakkon bishani ballane jira sadin jirtu fi iye singirwa walingin nefi rakkoni ummati kasun ni rakko dugata usati
Buwako rakko jiru kana furuda fuwajir kabenye misoma bishani finarijika udamborna karasa dino jitajira ajadan. Tokko motumana anualim projekti bishanu gati basu kan projekti sararka gurnafi sadesomo gargara sadabilina mumawalim kanu jitamuda ajadan.
Barasan kofayu sararka nanoti projektoti sararka nanoti nchavamaniti motumma machititi kabate projekti garafuri kamna. Magal wachileti projekti milen ibto koftorbanu jitamu jirinjira. ana miyo ke satamu magadi dilola ratti gara mileni sagalta mafuri de tuka sadi tinu jira jamu jirinjira kana musimu arero den projectin drale ninjira walu magalatti am projecte sagarkana no to jetamu gara mileni kondib sadi fa futta ma fdib torba fdata mi torba fdib la ma fshantama budgete tonni barfa qaba metti sagarkana no ti godin borona ke satto jetamu kanjirta usati enni la ma famo projecte sagarka godina to jetamu projecte fdani torba gamna projecte to fdani torba ko kuni projecte ana dadda ke siran projecte no jawali de projectin jetu gara mileni torba ta mila ma tidda sadi sottema sodif dibba sodif diddamatini uji misana jetamajir kara birati namu qamutu de garsa enne kan fudanna kama unicef fan walqabatetini enni jomale gara projecti afuri gara milen paila mafi kuma dibba furi jetami afuri dibba mafi ndamati no jachu jiranecha ittum jirama kun yo walid de bistetin gertu gar milen dibba furi dibba mishanetu kuma dibba shanet torbata mishanet dibba de bistetta milaman jetamu jiracha wali galat
barakum lama fudan rakko bisan ugati borna kan furof motumman federala etiopia projecti ne turki bisan borna jid karot se ture ganeshan kisat sarkar rawata makan jid ami abdeta mi ujini turki bisan borna kuno warra gan sagal bodalle rakko kes jira jid abwa kon
kunamma rakko ne turki bisan borna yo kamne tinjenno rakko ni sara ko walta tati rakko designi jira yo walid de benne tinjenno rakko ni sara ko mumme kam buur raya dicci gaf jal qabame ya dicci sa gari tur garu wanni buur raya dam sunini ya milkom ni milkom ne milkom mali sannani yero salit akkatan tindema turanin sila designing sirrikai kama technical feasibility ni salalame economical dalame environmentally tibisunin ojetamu qabture ata woti malero sene takata sunin tindema mena kanafi ibn wagadabre projectot khamke sumatam phasing duran udidal kabe phasing ture phasing anan kankeza phasing am activity tay kama motumalen budgeta wagga wagga nerra qabacho jiru gatsan sare tekaidan
galchaf sayrede kanayu irde dani tun designin duran turso sirriwan entainis amalle irde dani lalani kanan durat wagga dabre marin geggesame qorannon geggesame qorannon geggesame sunerati redesign tae phasing to kuchallan garbi denishani barbad kunammo mega project ammo malaka ganga ha motumman wagga to kotero to kotti kan kedergochun dandeenne ata wotimale bar kanat list malak bidika to ko wannamma sararkana notti fakennam simu arero ani projectin jal kabamin jira enanno galchati to bolitu bishanam kotamu jirin jira bolgara fulitamman ta mujira machinin regina chenet tini bolto ko safita lamma famko to jira ata uti male amalle gapi balla kitin kabda garsi kecha
bua ko yoro ko projecting gun kabu ibsan dursa karo remote man ferala wabi minanya ta angel kabe acci wan kana gara remote man anno ti dabar sai jedu giddu kana ti projecting kun hoji male wagala ma fille akasuma ti turai jidan wadu magala ti yoro ko network ibsan borna kana ibsan bua kun walla makau ene dura rako design it lamena mo rako ankina malaka ti jedu Karora networking bisan borna sarra bishani kilometer kuma lama dira to gudna borna ke setti dewi suf ka kajele ture designin amala fabe contractoron ne duna kair matan ka iya mutaus malak ne wanin jere hojin kun itifu finsan sirri to jita man jiru jita nda balani dubatan jiru ubo akon akawa jira ka benyi bisan bisani fi energy wurna borna ti projecti kana tumuruf karshi Ethiopia billion ko torba torba chisa gaba sagale America kanu dait Nairobi
Adun video sekarang tafan orang muzik asal Ujirtan virus corona kan asal jadi kami mana Ujirtan jadi jiran orang jatuh video tafan orang mule mana kan Washington DC Maryland Virginia jirani wan jirasan itu mutjir. Jukan nam biyalat itu fadli buaya kulan ya furi turseteh virus corona arah berbadhan am buaya terbaga terbujite tuh Ujirt. Serja bestinaf male lafi sultan tol chine jir ministeri faya ifsiru tambahan saidan tonutem.
Betul sahur. Barakah malam maafkan alam. Erga virus yang corona Ethiopia. Mula cunsa ibsamira egale. Iktisa virus ikanati fujilin adda dah hujjah samatru. Ministeri fayya Ethiopia ibsejram. Halu makanan. Iktisa wira virus corona tifjeccha. Labsin yero arifatisa bahudan. Labsin sana kesatik ajar famun. Hujit hikamutik awan tarifamani turan. Tibanas akam ministeri fayya Ethiopia ibsejti. Labsin yero arifatisa. Iktisa wira corona tifjeccha. Bayi kesatik ajar famut. Tokoto korrati foyensi taisa musadu erami. Kanawali welkapsi Sudan, Radio Sagale Amerika, Director of Communications, Minister Fayya Ethiopia, Dr. Tagani Raggasa, Hasofsi Seram. Aka Dr. Tagani Ibsanitti, foyensi, kajil famota, labsi yero arifachisa kesati. Kaama nijran rataisa me, immota lama kibdugalisa kan taisa tejitun Ibsan.
Kofa kabeenya kaun, kabeenya teka kamna, kabeenya kamukana, akkamit effectively itifaya damudan. Esa dora konkenya guddan, hala marragenya jiru, iddo kamikanjiru, sirrit lalame, koratamit, sananka wolgitu foyensi taasifame, indekuni sa ijo sa jalkabati. Karabiratin mo, iddo hundattu tiye fannan keenya, hala walfakkaatu vi, amma umni keenya, akum umni motumadan leheti, oto illafisin iddo hundarattu, kesuma mo iddo, lukuba kanaf chalmat Sahala mara jiramu berat ye fannana kabur amuf karena gelugalesa kaudate karena ikut amira.
Kajir famota foya ankesa toko serna awal cha elal sunin ajarchun dokter taganin ibsaniro.
Nama table faya kesa tisata wo alat tidue ala karena dua turin. Namun ani furatama namun ani furatame amma fisa be kamut tuturu ture awasis komi kasa ture serida komici karabrat ini mo ukubicu matasa tifu sahala ala dimstuwe chala kenya refi mana yohin tuturatae namni walitiru funsana firri walitiru funsana fuboi chinuwa amu manamni walitiru fu lukuba kanaf saatila muni muda bala kanaf maali ni foyenza magura mirati kanguda me namni ablefa ya kesati saatahu manati alati saatahu doka mitu yo lubu sabahe batanu mati kan alati lubu sabahe gara ablefa ya gabasa kagudan namun amfur adam nan refi suwan turufu mbarbachisu foyenzi gudame iddo martin filatetti awalu nakadandam garu yo sungudame ofegeno nakata protokoli sirna awal Walca COVID kurasagali intai jurusanan, kami harga muka pun nama syantam calon ranjau. Namun prefa sana awal cerat kesumesan guanting guna tamu kaba afane fifunyanit mastin tahu turajirata ufan ufatamu kabo kopeng kawat tamu kabo hundi sa egame akada tanan awal cerna walca suka gifa muturajirata kana kafuye sirat guna.
Erga virusin corona Ethiopia timur latin asiti namni kamiyu biya alarra gara Ethiopia yorosin bulti kur afrif wirtu namu addet bafamani turan kesa turon dirqama turin amma garu qajelfama labsi yero arifachisa kesa foye ent namni biyya alarra gara Ethiopia senu guyya torba qofaf akka wiltu kana ke suru dirqisi samajran Dr. Saganen
amma sadarka isa biyya alarra gara ke sagalu qofarratti tiyefanno adda kenno tontan inni lahu yechu miti kana tokoni sadarka hawasatti garu bobalali se tatamsayin si bare si kana wangale jiruf qabeenya tikko qabnus effectively tifayadamne sadarka hawasatti tatamsayin agale kana mu halitti dabun dandamu strategy matasa dandai baye akkatu makanane mu foftat lapsi sana ke setangane jiran kana ratti kampoyen si goda me halam magoda tibifa dubatamu imichala fifamela alamu nani mititasuma imich don daratu hala walkita tayin tiyefannon kinamu kaba kambiya la ragalus hala bi umni bi itti dandamu fi hala namoni achi ufanis itti uflalu dandan karabrati nimmo namoni saati torbatami lama ke set koratamani certificate arka kaba tokofa ragan kun science isa si olalle ga dunya rat certificate is kana mol madalu yokabatan ragal fudata makabuda achi ke set namni ragan sa positive agarsi sutasuma biye ke set kangalle orke jira nafsi kana na kampo ye ke set cha garu negative kan tai mo davis ne namuna ni fudata ma garu namakana tursisun basi birat satuluda halat matasa ki matashi of dabaste to indoti turundanda mu jirannan kanati fayadamun barbaachi sata achi ke set nagala rakko namni ofinegu maatitti makama hawasatti makama kanjedu rakko sanafimo qamalallatu wajinin irato jechutu malamale oto kana strategia kasifa yadamu dandeenyu basintane satalamun barbaachi sawanintanef foyei sirattu goramusa lafisu lafiti kayusa
gamabratinammo namni virusi coronatin shakkame okan virusi coronatin qawmun samirkanay halimjetan manjreni sake setti okan jurute gara wirtu tajajila wallansa ittigenna yokan immo wirtu namota itti addabasani ka anitti gesuf hindirqamu kanjiran Dr. Taganin ordo fifito anno nanno manajrenyatti namota kanneenif taayisamu ibsaniro
namni mallatto tetka okubatte tetka kan sadarka fayumma saatif iyadde sinerayote gara mana ceesani wallanamu dabata wirtu le kanaf koppa kana alga murasa biyetti kana kesetanjiro akwani galat alga kani iddo wirtu tursisu dabalate alga kuma kuda torba nanna sanakanka ceesani wallanu nabile wirtu kara koppa mo kuma kuda sadifi sawu kana lalu ndanda dokumne kuma balacha de mudanda so kana malgo chunu rajira tadame tindalame qoratame lalame namni gara wallan sakana yoda kumalarga tase dokofa namoni dokubota biro covid kuda sagalin alat dokubota biro qaban kanaka pneumonia kanaka asma kanaka hiv is kanaka dokubo tv fa qaban ifsalan dabalatan qabaman dursiti namu fitirajirata yoachi dakani dokofa tajajila wallan sakati argatu karabiratin mo tajajila kanaka fakkenya fi onamni argan susa ratirako argan udadabayote wallan sakanaf mesha wallan sakanaf gargar sakenu dandaw mechanical ventilator kanjira mukun iddo targau namo takasi dursar argatani achi ke sagalotu rajirata kanarra kanaf namni wanuma virus ingon ke sattargame sirek abate chisun ka komu tannom biyala sini agarsisa kanajechun garu akada mafoye sagura kana warkani nordo fa nje chal
akka minister fayya etiopia jerut namoni manasani ke satti virusi kana ngamuni yokani moshakkamani turu daf halam jita hinqamne akuma kana andura gara wirtu namota itti addabasani ka ani fi wirtu tajajila wallans itti kenamuti tajajila kana argatanta gabas radio segale amerikatif sahedanto finnira
yo san romo view 24 raja kasu jirtani wantro banka no jalla to kure degeni sanitimna sibulo fa sane kana resani fenne naga ambulajanna agar odachu jirti agarun sirbe yo jolle dubra fulan ariya wal teatro wal farsito naga ambulajanna.